Atikatape manzi kunivuta ona zinalila amai banga na miewa mai mwe
amai banga poni siya ni malila ni malila amai banga poni siya ni malila ni malila kukutika kupaka ni malila ni malila hapini seku ni
my wangu, wakisia au mesia gapu kukuru manini na mkulu wangu hapa Falai Shawa aka Jack Sizzle Nine Gifted aka Pop Jizzle au chikali kulila mayo watu mwakisia zona mayo so rest in peace.